Yakhuphuka empilweni izinto ziyangilandela. Ithola izindondo kodwa inhliziyo yakhala. Umama nobaba bekho kuzongibelela. Imali yakhanya kodwa umoya wami uyakhala. Ngithi ngiyankoba kodwa ngizwe injabulo, ngoba labo abangifundisa uthando sebehambile. Kimi phezulu kodwa ngizizwa ngingezansi, ngoba impumelelo ayinambitheki ngaphandle kwenu. Ngiyazama ukujabula bajakuzima, ngiyahleka phambi kwabantu kodwa ngilimele ngaphakathi. Amati buda wanandaba awanoni, ngoba nkumbula mama no baba kupela. I made it in life but it feels so wrong. Every win is worthless, I'm just moving along. Ngiyankoba namuhla kodwa inhliziyo ithi cha. Things of a patent is when yama piano yadlala. Abantu bayadansa kodwa mina ngikhumbula ekhaya.